kota kota teyali mukadde lumu yali mulenzi na buli kimvimvyo yogola beyo beba walabo katundu edda baliwo okuva lw'ozaalibwa olina olugendo lw'otambula okutuusa lw'odda gy'ova obuto obuvubuka n'obukadde gy'emitendera mwe tuyita okugenda lwakuba okukaddiwa kati kizibu Adamu bye yali akati bizibu olunaku lw'eggulu wano oluzibu okuluweza olulamba ensi tuginogako kale makola bulamu bw'ensi eno tebukyanyuma nnyo nze kye nnava ntandika okuteekateeka mponya abaliddawo emivuyo Tyalibawo era teri kuvawo Kyela obulamu bwe teri bukadde Afaanana lufome geyabawo Buli lwe bamugamba kakola ekiramo Abalangira ddogo nti era bo bamukyawa Ebyabaliddawo teri kumanya Wakusasirwa oyo bambi yeerabidde Yoswa omuddu wa Musa bwe yali Bamutekerateekera obusika Okuva lwe yayingira ekintu teyaddamu kumanya Bwe yali yavuddewo amaze okugenda Byonna bye yali akoze eby'ekitalo Abalamuzi abatali bateeketeeke Bye yali akoze ne babifuulafuula Kuchalo lwakuba tokimanyi nga bakukyawa Katonda namala kutaka bakaweddemu olyejjusa amalala n'okujoga Omulamuzi alamulira abawejjere Saabalamuzi era tanyooma baana be Kusaba omutye nga mwana wange Omusengamu ekitiibwa muntu wange Abantu olamusangako kale bana Lwolifa wakiri abo balumwe Ofubanga n'otabeera wakabi atulugunya omunafu Ensi twagisangawo tuligireka Naye omukululo omulungi ogufangako Ofubanga n'oleka n'oteeseteese omusika n'abaliddawo ne baba mirembe Omutambuze
Omanyi lumo ligenda
Muyise